bila kula moto. To me you mean a lot. Wakikuchokoza na kula moto.
Yote ngumu ume simplify. Mapenzi yetu ume magnify. Hata shetani anawika guy.
Sauti yetu ume amplify.
Walisema unitoshelezi, wakajua jinsi unavyo satisfy. Beti kazi yako tu ni ulevi, wamejaribu sana kukukrucify.
Bendu nyeo kaka winjo, kaka winjo my bad. I'll be loving you forever. Sita wai kuritaya. And I hate on you. Si uya ni nugu. Walai baby I feel you. Kwani nini watatu? Kina wanyonga kiwaruru. Wanasikia udu. Oh, hata wapige nduru. Nimi na wewe mabu.
Yote ngumu ume simplify. Mapenzi yetu ume magnify. Hata shetani ana wika guy.
Sauti yetu ume amplify.
Walisema unitoshelezi, wakajua jinsi unavyo satisfy. Beti kazi yako tu ni ulevi, wamejaribu sana kukukrucify.
Bendu leo kaka winjo, kaka winjo my bad.